Ubuntu na siku ya kuswa, Ubuntu na siku ya kuswa na kuwa. Inizo mvusu wani, au mkethalani, kawu wani kawu wani. Ubuntu na siku ya kuswa, uweje, Ubuntu na siku ya kuswa na kuwa. Inizo mvusu wani, au mkethalani, kawu wani kawu wani. Upagawa miwa wipuza, wagu wipuza. Unyaga oku na luna nishizila, nami nzoku melela. Unyaga oku na luna nishizila, nami nzoku melela. Unyaga oku na luna nishizila, mpilwe nzoku melela. Nikatele ufupega mina luna unyaga oku na nzoku melela. Nikatele ufupega mina luna unyaga oku na nzoku melela. Namingu pumele, dala gini zishugimbo. Namingu pumele, unyaga oti na luna nishizi. Lempilwe mingu pumele la.
Bestela kumalu kutisi udlega mnani kisi uzunoku. Zifuna njupuza in peace. Sapo sasa pela pela indu unyango pele la sifisi nda. Ziso koba nagakulu ya bafana bambulo kesi ngisini. Kata kata be mfuna njugu ibonga nangasi ngisi ngini poka ngisi ngisi bafana bambingin. Talele nkuli confusion. Indota nendoti yote uluga na umfazi wa yoga nganza kutu. Nakona manga be umisa ngazi jengo bandikane umama batangtini kutu. Inotate bese nimisa ganja. Yimi nguzenza zekwa kumkablaza dina bafazi bamthithile nangokhisimu zisipoka mathambali khulungo kwethu indlavisa. Isijodo sotshala bangayizola indaba eze beyishiya umasitho omthombogayelwa abasemzini. Mina ngokhakide lovunula ngesakavala ngethawula makodi ziyamhalela uhlavu lombili iy'nkukhu zakwamakhelwane. njani banguzizwa njani njengasi njengoku ngasimlanga kanje uzizwa njani yini ngumqekele indaba ofike nazo ngayizola kashaya kushaya ucoceleni umqabula khona azayithele ngosayecala kalibona umsona engagwetshiwe angeke ningizwele bafana bami ukuthi ngithini manje ngoba anilusana ingcono nentibane yasemandaba yabugcoba ubulongo benkomo obusashisa thina sizinsizwa bafana bami siyakwazi ukushoshozela kwamchamo wenkomo esilondeni nohlahlanyavana zawuphuma esangweni phoyisa lomnumzana uhlahlela amehlo nje ledlule kanjani ithurist ubhekile wakhala ubenten wathi hhayi gobozela animoke niyidlala ingoma niyeke iy'ndaba zabantu ngathi ukudakiwe mfana wami angeke siyeke thini iy'ndaba zabantu zikhona iy'ndaba zabantu nasiyoyiyeka mhla kwaphela zona wahleka waze wahishwa idoka uzanefa umfo kangithi inkosi yami nakhona kade ungasili idoka elithengwayo bekuwumncindo nje le doka ogangwa lutshalwa bamahlambo le makhaya phela heyi okomkwazi malanga mauke kwaba no-50 rand kwenza ama-calculations akho kubuke ukuthi okay right idoko eshoprit 20 rand okay idweshi kamatshiso lensango 30 rand avela konti hayi khona liyadula idoko phela ama-calculations alabonke ababhemayo kuvele kube i-upside down chin kuye wagiwa ubashashisa benoshelembe benoqeda ukubuka abasehleka usanele umfo kadlamini benomeluleko ebhegvili bathi nizama ugiya abafana bamanikwazi kuye kwajabula imali yabelungu benomdumfo kwasithola umpandla kamahlalela ilingani yomuntu osebenzayo yimi ngisithutha sedonke ongokubhakelenye imbongolamba nomnikazi wayo uyadela mzinikazi kamashoba nongochamela ubondo lomzendoda ingashongo lutho kwaze kwavuthi iphalamende usesingisini kwakhumalo sabona heyi bavele bahleka ngakasho lutho umnikazi wefortuna benongubani heyi bayazi vele ukuthi ma sifika lesikhathi sasezingisini uma kufika lele hora akekho ongafuna ukuza kwayilowo nalowo wathatha isitulo sakhe wasondela wahlala omunye wathatha isigqiki sakhe wahlala wabhema wabopha inqwawo yakho wabhema abanye bazokhala bafana abanye bazohleka abanye bazojabula abanye bazogqoza kuzogqoza kuze kugqoze isalukwazi esidala sezinqe inkulu isalukwazi sekiwe madoda kulo nyaka kuzophithizela nje ekema nangu nomkhathazi nkosi yami naye namasakhe nentshebe bakithi amahlihlane entshebe engathi ubulongo bakabhejana naye ufuna uzokuza ukuthi kuthiwani esigizini kwakhumala phela kusekhakhonini nangu nophoto naye uyiphethele ugesheng wakho eyibhuzela njakanankinga nalokhu kwangakitho kuzibiza ngosichumo kuzibhemela nje isinemfu sakho nakha kunankinga ngathi ile nyona edla imsunde emaqhaphozini uma umbheka nkosi yami ngathi uzathi haha yeyi futhi bakithi fusek mina kutshelwa yimi lezo ndaba ngigobiswa emsengemdala yashiswayela ngamakhethi ingadliwa nayizimbuzi ngehle isigcabhane phezu komuzi wakwasilisa eshowe ngathola lo mfana wakhona oyibiza ngokhoshe eqoba isipinashi ngasho ngathi o madoda kanti akaganiwe ngathatha isigcinci sami ngabuyela emumba ayikho le ndala kumba nabayigqokisa uthi hayi kweza kube kwamashobane hlala ngentombi igobhozile indoda etele yeyi womgqilazi liphi le bodyguard lakho ohlezi uhamba nalo elikrimayo ninobani konje ngubani omunye umngani wakho lo enihlezi enihamba naye futhi umnikeze engeke nilingeni izulu bafana bami ingane ishiswa ukrim phambi kwenu nithule lo mfana ufela ukuthi nguye othenga utshwala useyothenga kutshwala nincomeke nani noma kubheda nithi uphafe kahle athengeke naye inkosi yami ethengadaka umze sebhede sethi ugobhozile ungene kanjani ngezulu abafazi inkosi yami phela kushaya idabu ekshini ukrim ngapha amambawu ngapha hayi insima enedwala ezilime kwephuka iy'mbeyi zamakhuba kwezangakithi inkani kuye kwagiwa umapetuzi esigungwini benobongani masondo phansi osuthi bathi kunjalo kunjalo wemadoda umsizwa vele abusoze balingani wayesethi umtsega umbhede kamesisi ongaphesheya ngongaphesheya ziyeke nidlabani amalunga wawuthi kuyobanjani usesingisini kwakhumalo sawubona
yebo mfowakhumalo
yebo njani kuba ngoko
ngiyaphila mfowakhumalo ukhuluma nobhekeni lapho ubhekeni kamasikala
o usimomoza mana-ke amana-ke ngibuzi ukrim lona enikrima ngawo awusho usimomoza niwuthenga ne-brystand noma iy'khomo nizosa senizosa zodwa eceleni mhlawumbe noma kwamayemaye
kuphuma konke mfowethu kuphuma konke nje ikhombo
okay yeyi mina ngeke mina ngeke mina ngishiso ukrime egoli lutho ngamane ngiyeke kwalowo mculo ngibuyela ekhaya ngihambele ngi-almary imonto yezangoma lehamba utshitshi lombango eyi mina ngeke mina ngizoshisa ukrime egoli lutho usesingisini kwakhumalo can I help you
yebo gogo ngojezekhula
hawu bakithi omzala imanini-ke ninawo umetric okay-ke nawo umetric nawo nithini-ke madoda amakhulu ngivalile sebengivalile bebeyitshela ukuthi ngizokhuluma isingisi hey phela sapho sesababulala ngenduku isingisi kolunye uhlelo olubizwa Death My Family baze babukana emehlweni wathi omunye khuluma mfowethu mdala omunye akhulume wena hayi ke mina ngeke mina nkosi yami ngeke ngiyobhetha isingisi egoli mamane ngibuyela ekhaya mina ngicela umali umdiba abangisisele imidlwane emibili ngiyozingela ngikhulise ngizingele namba nonsumpa laba abaphile isco system le makhaya abanankinga nje isisu sikhulu sigcwele umhluzu wembabala akanankinga nje uyayiphilela nje ekama hei ungahle kwethu uthani kuyoze kuthiwa nguwe kuyoze kuthiwa nguwe uproduce usesingisini wakho umalo sawubona
yebo mfana ugogo mkholo lo osanda kuphila
ekholo lalela la azidlali la azidlali la sangoma somfazi womlungu zongivulela kanjani ngoba ngifundile hayi bo uke wadla kodwa mfana animtheleleni ngidoma idokwe yonkosi yamtheleni noma idokwe kusho gogo basemsingo besho kunevigetha bembona umisa umlungu ngathi kuyokoganisa yezi yamangala phela izangazi uthi hawu nkosi yami wapha mfana lobeselambe kanje ukudlula bonke abantu ungahlekwethu uthane njalo kuyoze kuthiwa nguproduce nawe mbeje lapha emuva nomlomo ocegayo ungahleki zothi ahleka mfani wami ukuchitheka isinemfi leso sibhemayo emlonyeni ekuhleka umayogadi benomnyovu ukhaleka khulu ufunani empumalanga umfana wenzani mayini nomakalama heyi kusho ukhwalithi esidakele yebo ekhwalithi thina sine-medical aid ngapha empumalanga wena unekhadi laseklinikhi uyaswa manje esingisini kwakhumalo sawubona
yebo khabe ukhuluma no-DSD lapha edunde kwalijojwana
ye kunjani kuba nguwe nkabi yami ngiyaphila qhayo kunjani kuba nguwe hey mana kancane mana kancane we-DSD naku lokhu shekhasi okuyibiza ngokugcabasha kwedlula hey vimba mbambe DSD wozala wena mfana bakubizwa ngomaswiti wabalangaka mfana wakwenze njani waze wagijimisa okweqhude ngiyalibona eqhude leselilapha esithombeni egalithosi kwenze njani mfana wami hheyi kodwa nkosi yami unkulunkulu angeke alingene izulu wamfana angeke alingene sitalo naye izulu lakhe kwakukuhle nje mfana wami ukuthi phela kuphe ithalente lokucula ave ucula kahle mfana ubu-agli lokhu kwasekungobani nje nkosi yami kwabe usekungobani ubu-agli bakithi ngoba ngabe kwakuyeka wabanomali njengabanye abafana uyeswa manje kodwa-ke eyi asedlule ngoba phela abantu besifazane baya-understanda yabona nje uma unemali yokuza abantu besifazane abanankinga nabo ow baya-understanda abantu besifazane noma ngathiwa uyisithawulane ngokuza abantu befazane baya-understanda na unentombi angithi uvuka swela lapho esiginqini mfana wami ungangenza isilimo ngigcoba kanjena nje mfana wami ngiphezulu lapha kwayani ukhona uthi uthane enginobheni uyagcoba nenkosini ishaya nguyena ugogo ukhona uzuma lapha nambasket ungigcobela kahle bathi abamazi kangcono ngu-60% awuthathe la thatha la thatha la
Ayayuntibela kwini, wantola vela, bintibela kai.